abakugu munkula y'abaana b'ennyamiddwa lwaki bayita omuwaatwa ogusukkiridde mu nkuza y'abaana ogukoze ekinene mu kutumbula obusiwufu bw'empisa obumenyi bw'amateeka n'endwadde z'emitwe akulira ebyemirimu mu kitongole ekya Grospiration Uganda Annette Mpuuga agambye nti abazadde ab'ebiro bino basanze okusoomoozebwa okw'ebyenfuna ne babulwa n'akadde okukuza abaana mu nkola ezigwanidde atidde nti bw'ataba kikolebwa eggwanga lyakwola abantu abatali mu nsonyi okubba okutamira n'emitwe emitabufu abadde mukubaganya birowoozo wansi omukago gwa Empowered Generation Forum nga munne Maria Mubeezi bw'alambulula mu Luganda.
Nze bye tulabye nti abaana omwana teyeerabawo self esteem teyeerabawo teyeewulirawo buli kaseera alowooza nti oli munne yasinga oba ebya munne byakola byebisinga ekyo kya bulabe nnyo obulabe buva ku ki nti omwana oyo ajja kkula nga si ye yakula wabula akulira mu kifaananyi ky'omulala kati amaanyi ge amaanyige n'obusobozi bwe emirundi ebisinga biba biregama kubanga akulira mu kifaananyi ky'oli ye gwalowo